witwa Nzimunyasirasi n'witwa Niyonkuru cyambye abanyeshuri bose twigana ngahe mutendeye kuri gisire Karorero novuga witwa Ndayishimiye Jafeti na mwene wacu witwa Niyongere Meshake n'uwitwa Irakoze Bizine
bose ukabifurize kuno munsi ga Philbert
ndabifurije no kuri umutaja mwiza agira amahoro bubahwe bagira aho baba bubaho
ijo rya Amerika kabe ino ngaha duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi tubashimiye inshuti bakunze mariko muratwumviriza twongera tubaha isango nk'aho twatanguriye ku munsi wa mbere
turabashimiye bagenzi bacu batugezeho ikiganiro iwanyu mu ntara reka mbashimire namwe mwese abo twari kumwe neuje niya mukankuzi ngize nti naho ubutaha mu masegonda make isaa 12 ndabasigira mugenzi wanjye mu kiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha dususuruke
Ningano yurwango kunda yeah 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 uweka bakukanje uru wamburanga hunda bana
bamwita Ivan Buravan ari kumwe na Uncle Austin bakubwira ngo urwongo kunda nanjye ntago nshobora kubabwira yuko narimba kumbuye ahubwo ikinzanye muri kano kanye no kubabwira ingano y'urukumbuzi nari mfite ukuntu rungana Dutangi ikiganiro cyacu ni injyana ya reggae music no kuvuga ngo ni kwa kundi ugenda ubalansingamo cyangwa se ubyina gahoro gahoro ni 94 n'ibice 9 ndetse na 95 n'ibice 2 kuba dukurikiye bari mu gihugu cy'u Burundi mbanje no kubaha yambo mbabwira ngo nyagasana komeza abane namwe mu Rwanda handi mu rw'imisozi igihumbi namwe ni ku 104.3 umusore wa Ernesto ugeziwe yamaze kwicara muri studio Ewana meze neza ubu ngubu nanywe icyayi nubwo ari mu gitondo kare no kuvuga ngo ibintu bimeze neza ungiye kubafata neza kahave wo cyangwa se wa eshatu akadomo radio yacu vuye wa akadomo com aho ngaho urahadukurikira ubundi umuziki nk'uyu nguyu kugeraho umva nuko nkuru turimo turagenda tutangira twinjira muri gahunda nyine ya weekend nkuko bisanzwe hari ibikorwa byinshi biba byabaye muri weekend mu kanya turaza kugenda tubigaruka aho tugenda tugaruka na no kubigomba kubaho cyangwa se n'ibiteganyijwe gusa icyo nabanza kubabwira no kumanza kubifuriza kugira ukwezi kwiza no kwezi kwa munani gutangiye ndabizi neza kabinci kwezi kwa karindwi gushaka kuba kwa rabaryuhiye cyangwa se ntikunabaryuhire byose bibaho mu buzima ariko uku kwezi kwa munani nizere ko tugutangira n'ingamba umwaka urimo narangira my friend mu kwambera abantu gato umwaka nguza ajya kurangira narongoye nyuma kuza ajya kurangira n'uzuza inzu ukwezi kwa munani kurageza wamenye ari ibiki bamwita yoya jamari no musore w'umurundi ubungubarizwa ku mugabane w'uburayi mu gihugu cy'ubwongereza hari umuntu wambwiye hari umuntu wambwiye ngo indirimbo ninza kwiciraga ngo nze kwitura aba ex bose cyangwa se abakobwa bose bakundanye na yoya bashobora kuba yoya tuzamuhamagara dusobanure ashobora kuba ari umwe mu bantu bagize abakunzi benshi mu gihugu cy'Burundi. Anyway, umuntu wese uzi ko yakunze yoya cyangwa se uzi ko akunda yoya ariko noneho n'abandi bamukunze by'umwihariko wenda hari ukundi kuntu you know nawe akabagereho kubwiye ngo uri kumwe n'umuDJ wa mbere cyangwa se kubanga ngo ibyuma hari umusore wa mbere mu mujyi wa Washington DC bamwita Kim wongo uri kugenda sukuma indirimbo umva hano mu ijwi rya Amerika nta muntu uri ku nta muntu uzi kutunganya ibyuma nkawe na no kuri mikoro rero hagahita haza umusore wanyu Ernest tukagufata neza ubundi ukaryoherwa nakubwiye ko mu minsi vuba cyane tuzojya tugendana no tunakora Facebook live turi muri kino kiganiro kugira ngo noneho urewe ukuntu kima bazisunika nangi urewe ukuntu ibintu babimeze muri studio tunyuzamo tukanibyinira niyo mpamvu nkiyo indirimbo nkingi ivuyemo tuyi mixing niyi ngiyi ugahita wumva beat zindakomere kimwe bikaryo umva
clap your hands okay
Urban Boys barakubwira ngo Till I Die bari kumwe na Rider Man iyi nimwe mu ndirimbo my friend mwaka 2015 washoboraga kuva mu Rwanda ukava mu majyepfo ukagera mu majyaruguru indirimbo ukayumva ukajya mu burasirazuba mu burengerazuba ehana yaragafashe mu burundi nzi neza ko n'amakarimbo mwaka ryohewe neza cyane cyangwa se mwakabyinnye mbere yo twumvaga nyine umusore bita Yoya Jamal wakubwiraga ngo rukundo kugenda mbona kuri Facebook page abantu barimo kugenda banyerika ko baryohewe na gahunda yacu cyangwa se baryohewe n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi n'ukuri biba binshimishije cyane ari kubanza katonda mbona numva Riderman gatomba kano ndaga kunda ino hari byo umuntu akubita umutomo umuntu akavuga ariko se bura no mukobwa ari kuvuga cyangwa ino ugagira ngo nibo kwivugira marayika yese ni 94 n'ibicikenda ndetse na 95 n'ibicibiri yingene radio udukurikiraho kuba ari mu gihe cy'Burundi 104.3 kuba ari mu Rwanda Ernesto ari kuri micro nimara gufata neza umuziki boni amene nta kindi none se ko ari bwo buzima bwacu natwe naga nitwebwe niyo ndwara twirwariye Okay, kimwe rimwe kumbira ngo nindeke ngo abanze gwege gufata kwikawa. Ni gute? Ino umusore wanje hana abaya parinze. Oh, kimwe buretse gato, buretse. Iyo ndirimbo waruyizamwe. Oh my god. Iyi ndirimbo ugomba kuyivuga ubuceke ino witonze. Indirimbo ni umusore ni abasore bahara mu gihugu cy'u Burundi barimo kwitwara neza cyane. Edere ngo ni indirimbo iharawe n'abakobwa. No kuvuga ngo kitwa umukobwa wese mu mujyi wa Bujumbura n'ahandi hose no mu nkengero zayo. Ngo indirimbo ya yijemo ngo nta gushobora guhindura urushinge nizere ko rangwe mu isemu shira ku ijwi rya America ngaho rika tuyumve F done it I got what is I'm fashion as a ego aruhuro mutima wanje ngungu weneza ego akajya shubuzima kanje ingena ngunda ibisazi eka birarenze ibisazi ingena ngunda
Prince Machine ndari kumwe na Hervé ndetse na Big Zo ongera wumve gato yamugumije kumuseraba n'urukundo gwa muboshye faranda aba arohora mutima wanje ubungu weneza ego akajya shuzima banje ingena ngunda ibisazi eka birarenze ibisazi ingena ngunda ibisazi bigase kugenge ibisazi All things put together for my good. If you're back off your center, your hinduri and your mood. Ukuna ngunda, nibisazi biran wenza biran denga. Umengo ni movie, oh. Harukundo rungana no gufiru wa wakunze. Yara fiste vjose nhana kimge yara vudze. Asiga jose adza kuisi amparu mubira sanatwe kukunze. Harawe no eshwara kumbi, indiri mbo wagetu wata njira kuitura wakunze. Bawe, indiri mbo ni gospel, indiri mbo iman. Kongana na alge mbishe, maribu maravuga yes. Yaranzuye ndi muzima nyuzuzubwiwe pizza just getting your kids na hoho bamumwiza urukundo kwiwe ntirusaza urunganwe ruragenda urundi rukaza abamuhungira ko bose akabahaza amahoro ni vyitsigiro vyakazoza oh ni Yesu mvuga nta wundi ni we yatumye jina ririmba singiri wa wundi
Yes, Nubita Prince Mushindi nyine ngukora nibikubwiye ari kumwe na Rev ndetse na Big Zone niyo ndirimbo itugeze muri kano kanya nkwibutsa ko wakomeza gukurikira radio ijwi rya America Biracyari ibisazi ariko mu kanya gato leta tuzamukana winning team ni ukuvuga ngo hari abantu ejo bavuye mu matora bashobora kuba baratoye neza ubu ngubu bakaba bari kubyina intsinzi hari na babandi baba batarayishimiye ukuntu amatora yagenze ariko bakavuga bati tugomba kubyakira abo bose rero nibafatanya kubyina intsinzi cyangwa se nibafatanya kubyina kuri iyi weekend nababwira ngo it's a winning team mubiselebre nyine nk'ikipe ntakundi Kugira ngo it's a winning team cyangwa se ngo turi kipe itsinda ngo sisi ni washinde. Oh,
we are the winning team.
Indirimbo ni cyasha cyane, ni indirimbo y'umuhanzi kazi Norris kimara kujya hanze ndetse na video ya iri hanze. Indirimbo yagize abantu bagiye bayivuga ikintu tandukanye, abandi ngo Norris ngo nabwo iryoshye, abandi ngo Norris ngo video ngo atureshye ngo ijambo ngo winning team ngo rigarukamo ngo inshuro ngo 500. Who care? Turacyari kumwe, turacyarimo kukomeza kugufata neza cyane kugira ngo ukomeze kuryoherwa na weekend yawe, cyane cyane ko abenshi harakantu nari ndabonye abantu benshi bagiye banyandikira ngo kuwa gatanu ngo ni amatora, ngo kuwa gatandatu ngo ni ukunywa, ngo ku cyumweru ni ikinya, ngo kuwa mbere ni iki, ngo ni boil. Ibyo ngibyo ni mu Rwanda, no kuvuga ngo ni iminsi ni ngo yo kuryoshya. Oh my god, nizere ko wenda kubera amatora bashobora kuzaba hakonje, otherwise akazi kazapfa, imirimo ishobora kutagenda neza. Mu gihe Knowless yatubwiraga ngo winning team cyangwa ngo ikipe itsinda kwa Dr. Jose Chameleone ho ntabwo bimeze neza namba. Oh my god.
Shamidomo, Mishali Soma Somo, Tweno Nilishem Chomo, Shida Tina Hakuna, Kila Kitunita Kupang, Kila Siku Tutapang, Unata Takanita Kupa, Nipema Pesima, Pesima.
Indirimbo Jose Chameleone yayise nipe cyangwa se mshamba, ni indirimbo y'inshyashya imaze igihe gito isohotse, yireshize hanze, arimo kushaka kubwira abantu bavugaga ko afitanye ibibazo n'umugore we, ariko byaje kurangira birangiye cyangwa se bashize iherezo ku rukundo rwabo. Jose Chameleone ubu ngubu yamaze gutandukanya n'umugore we, bari bamaranye igihe kitari gito ndetse banafitanye abana batatu b'abahungu. Daniela yamaze kumusezera amubwira ati Jose Chameleone, ubuzima twabanye mu bwari bwiza ariko nyine nta kundi. Nkuko byagaragaye rero uyu ga Chameleone yagaragaje amagambo y'akababaro, aramushimira gusa nyine aramubwira ati Imana imbabarire, kandi naho mbabarire ku gihe nagutesheje. Oh my god, birababaza kumva umuntu wari warambikanye amapingu n'undi cyangwa se barambikanye impeta y'ubuzira herezo birangiye gutyo nyine. Nakunda ariko n'ubuzima. Nipe ma pesima, pesima, nipe, 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 nip
wafungishe midomo. Nimeshalisoma somo, twendo nilise mjomo. Shida tena hakuna, kila kitu takupaga, kila siku tutapanga. Unachotaka nitakupa, nipe mapenzi ma.
Kongo korero nyine niba wari umufana wa Chameleone cyangwa se n'umufana wa Chameleone ntibigutandukanye nawe ahubwo mu gukomeza nyine mu mushyigikire mu mufate mu mugongo nuko bigenda mu gihe Chameleone yatubwiraga ngo nipe kandi nyine tuno kukubwira ku bibazo biri mu rugo rwe ku rundi ruhande ubita Zigida Bo 5 we aza tubwira igisobanuro cy'urukundo umva aha
Yemeye singishidikanya Yemeye nchizumuti mahamwe Nemeye kukuweru mungeri Kujishi mojawe
Yemeye kumakwa kihangu
Na kuiha yewe se
Habisimo se mkufe Na masiro mungaya
Mohamagare Ernesto na Kim. Yeah, why not? Why not? Turahamagara Charina nina kubera iki yonyine. Bamwite Zigida Bo 5 no musore w'umunyarwanda ne watangiye umuziki. Eh ni babandi bita ngo ni old school kuri babandi bagiye bafasha abana kuzamuka. Yabaga mu itsinda rya The Brothers. Kuri ubu ngo burero nyine aka karimbo yakise ideology no kuvuga ngo nizere yuko ukunda Elias Steve indirimbo zicurangizemo na bira bintu byo kugenda grief abantu cyangwa ino avuga ngo yana ngo ya umestongo all the way from Washington ino yintu nkibye ngibya. Ndayiba tuye rero mwese ngo ibaryohere twikomereza ariko turimo turagenda ehe iminota irafuha haruko ni iminota ifuha kuvuga atari ku iminota ina yazagiye ihazagize igihe kwanze gasa nkihagarara ubundi tukabana nk'umunsi wose amasaha 24 mbaho muziki uryoshye umva.
Yesterday was another day, today's brand new day. Why don't talk too much, nigga this ain't your life. You talk too much about me. Life, I live, nigga. I know you want to live a life, I live, nigga. But just better know this. Better live, better tell them this. For me to better tell them this. I do this for money. I do this for money.
mwita MC Tino ati I do this for Mura cyangwa se ibingibi mbikorera amafaranga. Indirimbo yayise Mura nkuko byumva nayo ni brand new song, ni indirimbo nshyashya ya Tino. Nizera ntashidikanya yuko irimo indirimbo zibafasha kuryoha muri iyi weekend. Murazibyina muraziryoherwa kuko none se ko nanjye mbanazibazaniye kugira ngo zibashimishe kandi mbanazibatoreye kuko nanjye ntacyuna erega nta ndirimbo mbi nshobora gucuranga hano kuko mba mbizi yuko ngisubundi nayicuranga indyoheye wapi.
To live a life, I live, nigga. I know you want to live a life, I live, nigga. But you better know this. Better tell them this. For me, don't better tell them this. I do this for money. Mona. I do this for money. Mona.
Nguko ati mbikorere amafaranga mu gihe Tino yatubwiraga gutyo. Davido waza kubwira ngo for you ni nayo ndirimbo turi buze gusorezaho gahunda yacu uyu munsi. So igikurikiyeho ngiye no kukwifuriza ngo uryuhirwe na weekend yawe. Kim ndavuga Fallaget izamura ifu byose it's a good nta kintu bitwaye kuko urumva byose n'undi ni amafaranga ni Davido ni muziki mwiza Ernesto ni Kim ubagiye no kubasezera by the way kugira ngo tuzasubire ku cyumweru gita cyangwa se muri weekend itaha mwese muryohewe reka mbabwire ngo weekend yanyu oh
Versace and Gucci for your body oh baby.
Aha, nuko nguko ngo 30 billions nanjye ndabifuriza kuzagira miliyari 30 muri weekend 3 kazahura mumeze neza no kuvuga ngo mwarahirwe. So mbifuriza ro kuryoherwa ubwo hasigaye ni wumva ntavuga umenye ko twasohotse turi kumwe ubuta.
My number one in tutu sleeping broke tutu for your love it tutu. I go tuku 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 biko obi anuju. Say you do me juju, cause I'm feeling the juju. Take it to you, I wanna dash it to you. Take it, you can have it to you. Take it, you know I got this to you. I love you, 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 I love you. There's nothing above you, there's nothing above you, above you, above you. Reject you. I like your mini skirt, you. Okay, you carry dress, you. If I tell you, I love you, oh. My money, my body, now your own, oh, baby. 30 billion for the account, you. Versace and Gucci, Versace and Gucci for your body, oh, baby.
Aha, nuko nguko ngo 30 billions nanjye ndabifuriza kuzagira miliyari 30 muri weekend 3 kazahura mumeze neza no kuvuga ngo mwarahirwe. So mbifuriza ro kuryoherwa ubwo hasigaye ni wumva ntavuga umenye ko twasohotse turi kumwe ubuta.
Versace and Gucci for your body oh baby.